okuzaala kizibu kyebolaba bamama bafiirayo bwoba ne maama oyo sanda n'omwagala kuba tasangika daba abanjeyabakaba alanja na maama tamulina kimuyisa bubi eyo gyabeera kale nalanjana maama jaka mukisa gwange yanyamba nandeta omukisa gwe yampa gunyambye nnyo tuseewe mumanyi fuuse musajja atibwa maama oli wa munda okwagala omwana gw'olina kinyuma naye atamuzaala okwagala omwana gw'olina kinyuma naye atamuzaala abonaabona ng'akulabakoolowooza ku maama oyo abonaabona ng'akulabakoolowooza ku maama akuzaala balajjana nnyo bamaama eddoboozi kituufu tebalina kansaawoononyakimba maama kisitula mubadde ki battibwa nnyo uganda bamaama abeeyo mukimanyi gavumenti teyambye bamaama amazima bali ku nkati wabonaabona nnyo gwe maama wankuza bulungi maama wansomesa maama nalwalanga maama fuma nnyokole nze njagala nnyo okusanyuse byonna ebyo bye wankolera maama sirikuswaza okwagala omwana gw'olina kinyuma naye atamuzaala okwagala omwana gw'olina kinyuma naye atamuzaala abonaabona ng'akulabakoolowooza ku maama oyo abonaabona ng'akulabakoolowooza ku maama akuzaala okwagala omwana gw'olina jawuka kw'oyamuzaala laba nakulira ewaffe mu kyalo era nabonyabonya nyabo ku kaalo nalinga mupi abasinga era nga bammanyabo ku kaalo nasaba nyoze maama okumpa obuwanvu mbasingeku omukisa gwe yampanze gwe nnina maama bakanze lwenkuze fuuse musajja atiibwa maama sanye kusiimeku okwagala omwana gw'olina kinyuma naye atamuzaala okwagala omwana gw'olina kinyuma naye atamuzaala abonaabona ng'akulabakoolowooza ku maama oyo abonaabona ng'akulabakoolowooza ku maama akuzaala inosenti babuulire lowooza ku maama akuzaala ana ani babuulire lowooza ku maama akuzaala onaliko babuulire lowooza ku maama akuzaala baza jepi balungamye lowooza ku maama akuzaala.